Ivi no nya hi na enyere aka ezi okwu nwere ike gboge gbo onye na chunwa chukwu iga abamkwa iwe chineke mara ise ya e
onye na chunwa chukwu iga bulikwa iwe chineke osetie
onye na chunwa chukwu iga bulio onye na chunwa chukwu iga abamkwa
onye na chunwa chukwu iga bulikwa iwe chineke osetie
kankili bi
Chineke
rea, iwa chineke rea.